tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde aljumare go o lewru novembre hitano 2024 yamde sappo e jeddi yabliki cinemaaji chapante nay e jeego maison la presse Bamako don jitti on kabaruji de kikini hande woni Alice Sekanko Seydou Daw wonto bugge jande to federal men noddirta conseil national de transition jabani sariya wol jukkongol fa yoto lawi kan jokkede fa odo sariya jukkale leedi amen di de do dewte kesse ka kulleji kiwdi kisi wolne mudo mo garam e dar fam e le journal amen gal bel jinganobe hakkeji bi baada ma emle leedi amen ni ka holiti metemu em sanne fewde sutongoji ma tel sanne le lindi le on do wakati be ngada noddango be bayi fu yalla dido golleji kan haba ngottude leedi malikan e niger kan en woni totta dan kan en totta be teddango kawrtal le fina tawal adnar allah mo noddirta salon international de l'artisanat waga dugudu woni siyawu sakrabe hidi be non sembe kabaruji dimen jogani on kikidi hande bismillah modon be hedaade dum leydi amen di ham kasen ka sariyaji kesi didi wolle mudum don sariya wol jukkongol fa yoto lawi kande jokkere fa odo sariya jukka be do dewde didi tabbaade urto yimbel gombele conseil national de transition kenyen ka kulleji kesi kewdu wolle mudum le wikana ko be leydi amen di dido dabreji kesi fana mudum yo fa wawde hunchande hore kan heedinde sariyaji le leydi amen di kan e fundude dum a tabiyaji leydi e hore fa keben famtare anni ko lalasha walati in fa heban yam duhen festam wadu samasiko
ido seraji kesi nangatani hakillo hankasen yeddinguji hono maccukaku tawangal torraji bibbe adama e lumuji bilidi e bittobe hunde heere ido seraji di juingol nuugal gollirde hay wonde jupiter e udugol le cuudi kasu hunde de yelale botmodo leedi ndi fanda mudun yo jogade no haniri kabaru neldede suudu kasu de do gollirde de yimbe le taton hankasen kayretan jey neldude talki nangugol yimbe beedade dun dun nyibama lirde jiji yamiro hunchangul hore jukunguji e kany dun noturgol jawo ande kesel lulirdo bracelet electronique ana leedi o sadaj kesi dun hadugol falaba kala ko woni golloji lutidi e ministre kumni du sariya jigan do kabar mudun di do sariyaji di fanda mudun yo haybudi sanne jogola lam lobbo e togol jam e dejere di lotta sababu dun holare hakunde be leedi di e yimbe sariya mistin wiide yimbe cnt be fuf jamani di do sariyaji kesi ka fadden den weltingoji jogaji ngada ma majji ilin bara temdere e chapande jenay e jeddi
fedde jingano hakkeji bibi adama emle leedi amendi do woni conseil national de droit de l'homme kan yuka yitti sanne dido dabreji kisi bamadi fewde dido sariyaji lami do nedo fedde do woni agibu boore holiti wiira dum waram latal sababu uyture yimbe le nangabe so uddale kasuji ni leni hande le nyaloma hande o dum waram latal sababu do uyture nangugol tay wala e wi sariya kan e majjingol yimbe anni ko o wido festan mo munise ndebu
le sariya kindo o juge goto ana wawino bamde aadi uddude kala neddo mo yidi e wattu de o yidi ka joni yo magistrat taton mijoto do majuna kanyi be dewra bamde aadi goto nafa mawdo woni hen bangal hakkeji bibbe adama yo bataaki kerta do dun fewde lamu holitinde wiide joni le sariya sorto goto wawa bamde aadi uddude neddo na wonde bonandaji fewde jum juge 1 darani be kabaru yimbe le uddabe duna watanama hakkille kanyi kabaru margal hono li leedi mede fa hande bibbe leedi mali yogaji ana nanga yermu en hono maccube dum kay hana yo wajibi sariya jukko wodun joginen
sakirabe hidibe on do bay tutuda hakkilaji mon on fudo dido kabaruji do hel ame facebook na lu compte x mon dirta no twitter sutu ngoji di timmata ngodi matere leedi amedi nyaloma hande o ka ana wembini sanne yimbe le jinganobe hakkeji bibbe adama embe koliti dum el jantore amme modmo nodirta grand dialogue studio tamani do kenya be do yimbe le jinganobe hakkeji bibbe adama em ka holti wiide wajibi jonka dum motta yimbe le dunki andane be ka warju bilide nedda ko kanyo endu holti wiide majjinde yimbe tay wala e yela mudum kana wala tal sababu mawdo waddude bilisa na dum metti hakkune yimbe le lamtobe hande be kanyo e lametebe fa kemen famtar anni ko mariam koulibaly hebani em do hen festango modu sama siko usman Alibuli.
Zumana Jara secrétaire général CNDH ultimate mudun fewde ciutali e wi makko adhani sifa golle sariya teddina
son clair
ana labi sini hadi nangude neddo ana yafi sini ajoki lawi sariya fa nanga jomun kolla talkuru sabe hedon nangirte on dun e nandore mum dum wonno ko yida ko hani ardinede
doit prévaloir
saliu didou travare kumno dun kabaru haybgol hakkeji tomonte en holti wiide hon dido golleji na sambina chadele hakunde bibe leedi
le problème de disparition
kabaru majungoji warabe nangude neddo naba don be sini be nangi neddo ko weli be fu be ngatta jomon e bay fiide don si bonde fu be kolla don fay sini Allah fadege yonki mun hendege hen jomo heddota yo majjudo sabi fay goto anda ko hewti don
qu'est-ce qui lui arrivé
ido ciutali di nan jowi do metti e rafifa mondiral non hultri Moussa Cissé jangino lugoto do to NC ko hulti dun dat degreji yogaji
lo respect
de dingol sariyaji sendugol lamoji mon fu inno golle mudon no sariyaji di kollerani dun yo darana ndenagu talka e tajir en fu wana sakade tan han darter no kaltidal wadirte wana hunde fu ha nabu neddo sudu kaso
pa la prison
e do chifi be fu fulti vide yalla biltade di do ciutali di en hani hunche ne hore kabaru sariya
kortal al adnar allanu mudirta salon international de l'artisanat de wagadugo fu di aljumare noga e joy lewru october ndo le ngallore leedi burkina faso ngal kortal sappo e joyobo ngal kortal sappo e jettobo ka leedi malika e niger kanyo en woni tottabe toddango mudum be bi be ngaram wadde ko mbay fu yalla be tekkina gollidal hakkune deedo leede didi kan e mabbe fake ben famtare anni ko gollidul amen gondo to dum alice widrago hebani en konko o sijo yafa o gollata do festango usman nyali bulle modu samasiko
do omo mosa Yusuf Abdurrahman ana fiyano guitar modon wattunde warbe yewde gondono jabbare yeso mon amel en goni pavillon gondo bangi funange nokudo dande leydi Niger darna on borni kadle finatawa leydi makko secrétaire général fédération des artisans du Niger Hamidou Sarki jononi arande modon hawrude e nde yambere
avant d'être fodde amel latade noddabe hertabe hunde wonde mon tuku lati sababu eden dinti eden pabundira kamba dum non minen gulirobe juldube ngari le ngal do kortal yirwinde golle amen
fa handen bangi pavillon gondo hedde funange do dande malinkobe darna leydi didabirdi ndokkande teddengal ngal kawrital don do awawa jabbade tawi ayay ko nangima hakkilo ayan bazengaji urdiji kullantereji rewbe artisan e mali gaddi don kullantereji kiwde ko milata ba hebude hen ko way nafude dum ben alima haydara game mbodo hawrude sanne e siyawo an wadde kullantereji rewbe e wi makko on ana beyda wadde fo heba sodobe
moi je sais pas nouveau
ici nda do en sonne di wadde kullantereji kiwdi nafoji rewbe kono rebulle soji wonande mudu suni da yeli heldelle so neddo mo lutan to alima haydara sirriji tumbutu
gotel e kabaruji kesi ngal kawrital jeddabal yo mo inde pavillon AES le o pavillon artisan be ananda di kullantereje leydi burkina mali e niger ko holita jondiran bangal finatawa akunde himbe de leede tati kere derde
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
Soutou ngoji dimi kala no hala mun dum e fuddore kabaruji amen di kana wembini sanne malinkobe hewbe leedi amen di ko hewbe mabbe fu hokki ko woni hakkilaji mu em do hemma e bomako do sanfayoto bafula be anni ko be mbi Mariam Mayiga kanye kejabe amen gombe leedi do kredi dojir festan modu samasiko
on n'a jamais su réellement qui
andata ke bada homoni nango yibe dum woni tidalla ana hurbini jaas e hunde wembinde sanne wonande minen nabbe be leedi be fay goto nanga taka ni en sayi ne do nanga botan ton ko hali sambinoji to radji leedi ndi soni abilake ko wala ilawul ma yuna ko kula so ko gudima sambina cedelle leedi ndi siki wala nangate fay sobe dum gonga mabbe bangal nangude yibe be ni ndarrabe kay be jara dum jam jam bu fufu wonande sukabe jangube ko andata ke homo woni nango yimbe on cedelle tagal ko jobu en nanga abada andata ke futube nabete non kuri jaati sabi yama en fufu nanga e le korota ko
kero dan jonka Usman Nyali Buli mo janto e do kabaruji di halaji mudum hala sanne yontere ni
galbe kewde e ginama do bamako do yedum luma jeli bugu sotiba e sanfil le commune idabo e bamako galbal falaje kanye gal nyamana gal den kay e gay tafon gollobe le e galbe ana jogi gikelo bo milde lam o yaltita e den dabere kabaru goddo yo fuddugol horngo ko pol anti cyber criminalité on jani hore tiagal hala gondu kananede do pembe ande de biaka komanda dawda konate do mo cuudi kasu halidun o majjudo illa noga e joy lewru october yabbenundo intimidra wartude e kabaruji di do halde hala yigo ledde tutade ko buri ujinere cannabis do won ko majjinda hakkilo le ngesa ngota alal bar jabbene de le region bukuni office central des stupéfiants region o hokki o kabaru dan seni kone commissaire gollirde gonde bukuni holtiwide sikkitabe di don nangama e be goni e juude homini be sariya
leydi amen di waram heɓondirde ɗo e seeɗa e leydi Gambie ele demi-final tournoi mo noddirta UFOA A yimɓele ɓe ngala duuɓi sappo e jeɗɗi ngal ɗo kawrtal waram wadde nokkumo noddirta stade Latdior Thiès anale leydi Sénégal keɓowo haw kawle oɗo ɗeɗo piiɗe fou kañum warta heɓondirde e leydi Sénégal jaltiɗo Guinée Bissau ele demi-final ngaji ɗi final o ana landina tati lewru novembre noso lanɗo jaaɓi sakiraɓe heeɗiɓe andom ko woni hakkillaji moɗon e banggal no mi nantinti habaruji ɗiɗi fou ana teddi sanne e juuɗe amen ono mbawi holtidde men ɗum ɗum oɗo numéro o gaɗam capan jeɗɗi e jeegom capan jeenayi e jetti capan joyyi e jeegom capan joyyi e jeegom filtito e numéro o kasem o gaɗam capan jeɗɗi e jeegom capan jeenayi e jetti capan joyyi e jeegom capan joyyi e jeegom noddude oɗo numéro ka fou ko koltiɗɗo men ko min gaɗan komin mbawi fou so ɗewa fami ƴeewa hono min mbawi waytirde ɗum sakafiɗi anda ɗo mi kadde kabaruji amen ɗi kikiti hande oɗo journal kañi e magasine ngaro jokkade o fou jokkitade o fou no mbawi hittade ɗum mere mere e ɗo service mo noddirta kona foni o gaɗam 37 321 mere mere no ga fanɗi fou na tawɗo bunnoga crédit e téléphone moɗo fandi e fenuɗo e seeɗa yewtere amen wara jokkitade tere amen pawiɗo e dow keɓel ñalawma hannde o ka ana wodani saria wolngol gouvernement leydi amen ndi ɓami hadde ɓami ko wodani hadde yaltingol kulleji kiyogaji ndemeteɗe leydi amen ndi fa keɓen famtade anni ko mi e Mamadou Sama Sekou mi pewno en dow hem kiirejam ngal ɗo kawral ciñinagal hakkunde gueɗe ɗe ana cogguji ɗiɓe kaani yeeyude kulle mabɓe ndemeteɗe hono mene bulangal faye tottigaji gédion dambélé kañum woni hoorejo mawɗo kumaniɗo jagule leydi amen ndi
kordu gutum kilo goto kareje ettigaje sottire buuɗi capanɗe jeɗɗi minen e golloɓe mene ɓe tottodiri hakkillaji e ley jooɗa haalaji ɗi mi huliti wiide kilo goto sottire temedere e nogay
yimɓelle ɓe golleji mum en nawri banggal mu'inde bulangal le leydi amen ndi ka yetti sanne signingol ngal ɗo kawrtal ngaro wallata sababu e lewi mabɓe daranade ko woni hakke yimɓelle ɓe golleji mum en nawri banggal muɗum nga ardo ndeɗo fedde ɗum woni kumba samoura ka holiti wiide wajibi kina gueɗe ɗe fou teddina aadiji muɗum
beltigui sanne hande ngal ɗo kawrtal signingol tankuru yila amen yo teddingol kala ko hawra e dow muɗum darda laamukoɓeɓe dawrude no nafakaji goto foof no hayɓe
ɗiɗo cogguji kolitaɗi ɗum yettama sanne urto yimɓelle ɓe golleji mum en nawri banggal mene hoorejo mabɓe mawɗo ɗum woni Soumaila Coulibaly holiti wiide kawral keɓangal hakkunde mabɓe joom waran latat sababu huncude yarde yesso ko heɓetele leydi ndi hono mene
cogguji ɗi hawra e dow muɗum ɗi min mila wiide latto sababu golloɓe mene ɓe paabo sanne e le heeƴo golle ngo e dawrade ɗum leydi mbali ndi laato goɓirdi e leydi mbal mene
oɗo anniya yettama sanne ɗum urto yimɓelle golloɓe le cuuɗi usine ngaji le leydi amen ndi keƴaɗo mabɓe ɗum woni ardo mawɗo gollirgal ngal ɓe noddirta seeɗu jogo awa ɗum woni SDA ka holiti wiide ardo en usine ngaji gonɗi le leydi amen ndi ka fou waram sodde ko ɓeɗo yimɓelle remata ko e coggu moɓe kawriɗo muɗum o
min woni heƴaɓe ɗeɗo gollire ɗe ɓami aadi teddinde no haniri kala ko hawra e dow muɗum lettotoɗi sababu min mbawana kabar muɗum hakkude taƴural produit ji moƴƴi nebameji ɓuurɗi moƴƴude ɗi lumoji ɗi e coggu jafon ɗo goto fof
donki e andanɓe kabaruji ɓili ɗi keɓe kañum en ndu holiti wiide oɗo anniyamo gouvernement leydi amen ndi ɓami o an han yettede sanne docteur Lamin Keita yo goto hakkunde mabɓe
so gonga haale hunde afrique nde natturde sanne saabi ɗeɗo ɓiɓɓe jallo jaltinteɗe yaade leyɗe goɗɗe taweɗe mbaylitaka ɗiɗo produit ji lellete e meɗen caggal waytungoji kewɗi e cogguji lattotoɗi sababu hadde rafi ɓugol golle tomaɓe tum hewtine jogui produit ngaji ana hani ene koyemen kinoɗen waltingol muɗum nden jeeyanɗi caggal leydi ndi soni en gaɗa ɗum rafi ɓugol golle amen latto sababu yirwere golle mabɓe
ministre kumaniɗo jaguji fawe to usine ngaji le leydi amen ndi ka waltin hakkillaji gueɗe ɗe fou holiti wiide oɗo anniya ɓamaɗo joom o wona keriyanta ko fewi fewde e neɗɗo goto
min mbawa fewi jaɓɓude yiide yimɓele kiniɓe kabar muɗum ɓe gaɗa milliardji kewɗi e le golle caggal muɗum ɗiɗo usine ngaji wasa nafude saabi kulentireji yogaji nañaki kambat ɗum ine mila wiide talkuru siñinandu ndu wona fewi yowude kabar usine ngaji dow ɓiɓɓe jallo ɗe min dawri no potal heɓete cogguji ɗi lattoɗi sababu ndemal ngal yirwa bangge goɗɗo ɗum usine ngaji ɗi heɓa ko mbaylita
kawral ciñinagal hakkunde ɗeɗo gueɗe ele wi gollirgal kumaniɗo jaagu fayeto usine ngaji le leydi amen ndi ana wodani yimɓelle fou ɓe golleji mum em nawri banggal remude mene mu'inde bulangal kañ remude tigaji